jemvude tebiva debyangu nyo chitange andekanga chali muluto lwa mage na eno munange esala za mage zampani dira wa mune baganda bage tobyentalo nwanye mekanye ne banagwano mubulichi monya mbyo baddewo kuva buto obugabirizibo n'obukumibo byankwatako byambikako ekisakya ekingi mwattu kimala wandage kubo nze wampumuza webale kunjagala webale kunyimusa wanyamba wanjagala omukwano wanunula byonna byali byansobera byategera wanzikakanye emmeeme wampumuza mwattu wanjagala wagumikiriza noninda byonna byali byansobera byategera wanzikakanye emmeeme wampumuza webala okunjagala eza balangira nyimbire gwanga ngeno ekuwereza ebinene byokola njanga kujulira era nkusaba ompe ekisa nneme kuyosa kukwebaza nkankuyimbire oluyimba olujja leka nkuyimuse erinnya lyo ligulumizibwe leka nkutendereze wandage kubo nze wampumuza webale kunjagala webale kunyimusa wanyamba wanjagala owomukwano wanunula byonna ebyali byansobera byaterera wanzikakanye emmeeme wampumuza mwattu wanjagala wagumikiriza noninda byonna ebyali byansobera byaterera wanzikakanye emmeeme wampumuza.